tuyani omutufu yani uba abantu siwe sigwano omutufu yani uba abantu balimba omutufu yani uba omuntu yani omutufu yani uba njogelela mbulumize yesaddaka mbunami wabu wena jo mugu wa mbulago yanzigudeko lutalo yewela ne mbilaho chalintega matalo atuma nababaka atamula mbasawo zatamanyi bya ntalo lwacho njagaza ebisago omuntu yani omutufu yani uba abantu siwe sigwano omutufu yani uba abantu balimba omutufu yani uba omuntu yani omutufu yani uba gwogeza yakoza gwayamba yazalawa z'abantu bansobera gwajja mukyalo emitima bayina janjaba aganya bo banemi okutegeera gw'oyita nti jangu tulye bakuta kubakweraga n'oyogowaana nti mukwano gw'olindako yapangofe omuntu yani omutufu yani uba abantu siwe sigwano omutufu yani uba abantu balimba omutufu yani uba omuntu yani omutufu yani uba gwe yali munange nfuddemu omulabe anakuwa ebyange nfaki munange mbulira kye nakola nja kusasula abange ebyensi weewuunya bantu bafuuse emisege abantu tebajjukira n'amaka bagonoonye